badizanga obikunganya ngabyo nano bisimbisenju kwabanga bateze misamvu mukubo akulemeze joraga chirabe ngaru chindo kwetuita ntusomoke minga abantu basitani batitizi batachitangala na nduru yebakola bisebutara oyanike nkweza bwe abo batitizi nawe bagaroche kubabalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimubalago obunafu abakuwala n'abatiitizi nawe bagaroche kubabalaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimu balago obunafu olumu ebitunyiga okujja bijja n'olabanga ebibi naye ekibireeta okujja biba bigezesa busobozi bwo kati gomala obbiwangula okenda ku ddaala eddala wabula kasita bikuwangula n'olyovaawo nokka wansi abawangula ensi sibagakko baab'amaanyi naye abawanguzi baabalemera ku nsonga abo batitizi nawe bagaroche kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimu balaga obunafu abantu abasinza katonda mu nsi tabajjirawo bizibu naye bwe bibasanga abayamba ne bawangula ensozi abawa amaanyi agazirinnya n'abakuli obubi ogenda kubawangula tebakulimba nti abatakwagaliza be basalawo wabula katonda omu yamanyi kyoliba abo batitizi naawe bagaloche kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimu balaga obunafu waggulu kasobyako omumanyi wabaayo ebire naye waabagala okugulemya ensi eriyo katonda akulwanira goliyafe yalinga mukambwe naye dawudi yamuwangula nawe lekankukwase katonda abeere enfuuyo oyo ayina amaanyi si mwana w'abantu gwekukwasiza era weraba abatitizi nawe bagaloche kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimu balaga obunafu alimu wala abakuwala n'abatitizi naawe bagaloche kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimu balaga obunafu kyezekwa abakuwala n'abatitizi naawe bagaloche kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo alimu balaga obunafu semakulu abakuwala n'abatitizi naawe bagaloche kuba balaga abantu kyebintu bizibu nnyo katuwe balaba bikose bamwogerera nnyo bamulemesa veewo
www.mp3ugandanmusic.com